nimote shauni wangu nimote
tambia
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 nimote shambo shoka nikerudisha ya moto wanangu nimote wanangu nimeoteshwa, ah, nimeoteshwa. Wauni nimeoteshwa, ah, nimeoteshwa. Wajupa nimeoteshwa, ah, nimeoteshwa. Wanangu nimeoteshwa, molisoni karudi yaga. Ah, nimeoteshwa, ah, nimeoteshwa.
Wekate,
ah, nimeoteshwa, wauni wangu nimeoteshwa.
Wekapa,
ah, nimeoteshwa, ah, nimeoteshwa. Wanangu nimeoteshwa, mpidogi karudi tena kwenye chati. Oh, na, nimeoteshwa, aswee karudi kwa zesi. Mwezenu nimeoteshwa nimelala na mobeto.
Too much money.
Nimeoteshwa wauni wangu nimote.
Pego mapesa.
Nimeoteshwa wauni wangu nimote.
Wafijomba si.
Nimeoteshwa wauni wangu nimote.
Weka tena.
Nimeoteshwa wauni wangu nimote.
Weka baba.
Nimeoteshwa wauni wangu nimote.
Wapichisa.
Nimeoteshwa wauni wangu nimote.
Weka tena.
Naitaka tena ngia kati. Kwanza nataka ukidata na kupa penzi shati. Yani ndoto. Ah. Aniliotesha mamilo, taliotesha. Aniliotesha mamilo, taliotesha. Aniliotesha mamilo, taliotesha. Angia kati tena, angia kati.
Weka tena.
Angia kati, dakada. Angia kati, weka. Animeotesha babu walo liondo. Naipata tiba kolona.
Weka tena.
Animeotesha. Animeotesha. Animeotesha wami wangu nimeotesha. Animeotesha. Animeoteshwa, tambua ndoto mamu, mwezako na kupenda sana maiwe, domana na kueleza ukweli mama. Jana, jana, jana nimeota, nimeota maimuna, nimekuompezi, zote ndoto hizo. Nimeoteshwa wauni wangu nimeoteshwa.
Tambia.
Nimeoteshwa wauni wangu nimeote.
Tambia.
Nimeoteshwa wauni wangu nimeoteshwa.
Tambia.
Nimeoteshwa wauni wangu nimeote.
Tambia.
Nimeoteshwa wauni wangu nimeoteshwa.
Tambia.